in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni. When I wake up in the morning, kijua cha usoni, mapenzi ya jikoni, mapenzi ya jioni, mshike wako mwangalie, mwambie ya moyoni.
Sounds
Unasikia sound my heartbeat. Penzi nimelifaa you my outfit. Tulia usiwe na pressure mwenye kiti. Wasikubane bane mbona big city. Kupenda mtu ni haki yangu I know my right. Pendo ni zawadi asante I'm so excited. Vita yako takuwa ni ya kwangu I'm gonna fight. Just hold my hands and keep tight tight. Jahazi la upendo aliendi kwa upepo. Moyo ni engine unataka treatment special. Moyo unaharibika mtumiaje sipo seto. Moyo unaweza kuacha mansion ukenda ghetto. Na haya mapenzi watu kuwa happy. So usiku moja kama party. Fashion na pitwa na waka. Kipupata mtu original baha.
Na nikikukosea aki yako kunifokea. You know that I care. Mijibwa mikali takuwekea. Ukisha kwenye lino. Kwenye lino. Ukisha kwenye lino. Kwenye lino. My baby unanifanya nijione ni put you. Watu macho you. When don't anifanya nijisikie nipo you. Kila unapopita wakikuna watu
Ni kama vile niliona sign. Nitulie kumbe na kuja love design. Weekend nyingine tunajifungia chumbani. Na kupanga vitu vya msingi maishani.
Nishi wa power mabula. If you looking for her way si mtazame na sura. Baba zusi na fura kama nakula kitu wani kwa wambura.
Raha ya mapenzi watu kuwa happy. So usiku moja kama party. Fashion na pitwa na waka. Kikupata mtu original baha.
Nikikukosea aki yako kunifokea. You know that I care. Mijibwa mikali takuwekea. Wakeshe kwenye lindo.
Jiremba
hajavara mona mependeza.
Nampenda mpenda.
Ata we kuchiti usingeweza.
Bira ya chenga bira ngenga ngenga.
Vimacho vya kiotadhani kengeza.
Usema kweli nampenda mpenda.
Wapeke misitaji nyongeza. Let's go the boy call me number one Barisa. You know this song when I'm vibing with a classic. Aba